eɗen tawa hannde alkamisare ɗum woni ko mbiten sappo e nayi leru mars duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi. Kibaruji moɗon e fulfulde ko min Omar Hama janganta on dow dande studio kalangu. Nani koye kibaruji e nder koye kibaruji meɗen ni mbiyen suudu sawara deputeɓe leydi Niger kando kay notake do nangugol cawirteɗo hoorejo suudu assemblé on to en ɗan Guinée Bissau asawe bittiɗo ɗume mo junngo mum tawala e bittinol ɗum woni kiloji mane mbiyen kiloji gram drogue cocaïne keme jeetati. On nana nder kibaruji men. Noonni diwtagol nimɓe gonagol no waɗe nder département Guidanruji région Maradi, préfet mo département o noddi ɓiɓɓe wuuro gollidol e mum kottataɓe tawaɓe nder haɓɓidande o nangue. Hande yewtere meɗen pindino haltana dow biyeteɗo Alassane Assoumane, ɗum woni ɓi leydi Niger goto tawaɗo nder aranɓe fuɗɗuɓe gollal tewtugol jamdi iranium to enda arlit ko duuɓi mum lasoji ɗiɗi e joyni mo Mamman Ada Bandi min tawaɗo e jangal yewtiti. Kori jam hirtemo yerno kalirannomi on e nder koye kibaruji meɗen. Ɗum woni département mo Gaya tawa kena nder région Tillaberi wala hiite courant hande o, ɗum du wala fuu anda nde hantoto. Allah e bulol wuddu maɓɓe hiite ko campagne Nigelecom. Yeruni no ɓe kaliri fawade joni ɗum woni transformateur hulonde latinde ka hokkare Gaya to enda hiite kan yeyi bonoyi yeru no Umaru Abdu Zaku goto tawaɗo do inde mawɗo wuddu hiite on haaliri. De o holli ko ɗum woni golloɓe to enda ittama ton doso warde fondita murado. Suudu sawara deputeɓe leydi meɗen Niger kamɗo hannden subaka o woni ko haali wiide e juuɗe mum wala hen baade ɗum laatake gonga. Ɗum woni ko deputeɓe leydi Niger kaali dow filla nangugol cawirteɗo hoorejo suudu assemblé o mo junngo mum tawa nder bittinol ɗum woni drogue biyeteɗo cocaïne to enda Guinée Bissau nangaɗo asawe bittiɗo o. Ciamogo Boubacar, secrétaire général mo suudu sawara deputeɓe leydi Niger, gongo Mamman Dantane yewtiti e makko. Nani ko fammini.
Je le dis de la plus claire des voix.
Ko kalammi ni woni laaɓal majjum ko wonno haali ɗum fesi ɗum laati gonga ɗum walana suudu sawar député ɓe feƴi seeɗa kalay talkiiɗi o jogi kanko neɗɗo keɓaɗo o endan talkurdu hokkata ramono tan laawol o naata suudu sawar député ɓe ɗum tanno ɗe sawirteɓe conseiɓe ɓe fuu ɓe gootum wona joddi go woɗɗo wona golle teddi go woɗɗon kaddi golle assemblé ɓe e makko wala fuu ko hawtiɓe feƴi gootum. Mi wonmiɗa haala noon gam min mi gollo mawɗo ley suudu sawar député ɓe fennude ko wonno haali haali ɗum fuu hunde fuu walnamo ley suudu sawar député ɓe ko waɗle leydi Niger ɗo e ko waɗi leydi Yasin fuu ƴewata assemblé
au Niger ou ailleurs.
Ɗum ɗoni e miccintilol kam woni policiji leydi Guinée Bissau nangi o garam keme jeetati ɗum woni mbiyen drogue biyeteɗo cocaïne asawe bittiɗo nder loore ko ɗum woni nder nimɓe nangaɓe ɓen cawiro ɗum woni hoorejo suudu assemblé leydi meɗen Niger junngo mum no tawa hen. Nonni Suleymane diwtaɗo noon nder département Guidanruji région mo Maradi soptake nder juuɗe nimɓe diwtuɓe ɗum kanko e jaadi ko goto illu jeɗɗi lewru mars bittiɗo. Kanƴum waɗi ko biyeteɗo Lawali Ousmane kokkomin habaru ton goto yewtidi e makko. Nani ko haali
garan nan suna tsaron mun su da yawa
nyande mudun e be kewi sanne warbe domimi chagal mun non wonno bimi hande de min kam mi dogam feese mayo do lawol no burni kam sabu neddo felle no doga no buri felle no dari den jami jo en bandan gon kalnumi dum bimo man accu dogen feese en mayo wanno no buri jonde de kam se futur ko wanno fube fube dilli be acci didon tan ngar mi jimi bandan o pirtumi horan o firti hore makko banda o wika hey accu nange jo e malfaabe piambe bimo mi ha watta ko non se ndiye durede mabbe dum watta a dogan non pa gorgal min do konam fa lettugal ne yaw ko min ummi min dogi le dogongol endan ni min kay goto o hosifa fella kan jaati Allah waldi tay mi yi lampu makko no lampi nenno jokkayi dogum yabbo wimi gadamu nammi piandi di gadi gadan
akina seneja halbe bindiga asubiu.
Nadimbi e net da gota tawama no ma indere jemma sapo yo e go leru marsu to endan chibiri gobir departement gida ruji region mo maradi kerol e leydi Nigeria. Dondo ko sabi dun wani wakati no nimbe jogibe kaborde gon tefi wadde diwtugol to enda. Lei balde chakitide de dum dudi sanne ngol diwtugol. Suleiman Jigo prefet mo departement om wati dande yade bibe wuro ko wati tawe be ngollidi heba nimbe tawabe le habbi dande o. Pame nange lawale asumani yo tidi amako
mutanen nan ba su zawwa cikin kasa
imbe bombe be garta de lady meden sai ni wakkati be kebi habaru do jonde himbe cekanta raje meden miden andi du ko no wodi munafiki be tawdabe he meden kokkobe bombe be habaru miden gatta dani himbe be ela Allah firtu he mabbe be banga cakan yaloma kaden duude himbe gi'i ko goddo no wondi habbidani he bombe be nano golla golle bonde sai be burtina joom ngam munafiki hana suudede cellular handen o waddi ko yirna de neddo nati suudum say nodda halana ardibe ben wala fuggi o den ardibe ben du tay ko fama keba mo solo joom miden gatta du dani e himbe be ballira himbe daro du golla keba ko burdi no buri gan nokure de no wodi barke fala du ni himbe gi
kamne man banzani
nani ndere sodo habar wurtotondo no hokka nimbe habaruji witendo lettre de continent hali illu sapo e tatino lewru mars ko attono sogeji hembre e ko dekiti leydi Danemark hanuno warde to endam lomta di barkane tawadi madama le region Agadez sobirde leydi Niger habar goto ondo ni hali wide ko Paris no dom yida e to endam Copenhague do filla gollidol mane labi mbi sogeji leydi Danemark kandi waradim eldo lawol goto goldo ni du woni ya wartano toy wade yaade to fedde hawjine muraduji ley e yasine leydi mudu yaade deputebe to enda leydi Danemark ko tawe du woni sogeji nildo ama to enda Mali kambe helicopteruji dun woni lanaji piroji koni roji dowdo didi e sogeji chapande jeddo ko watta ya lomta do enda sogeji leydi Britannique nani mbiya haurindo kollol golle demal eko durgol wadi to enda leddi Njamena dum woni Chad ko bibbe leddi meden Niger no tawaton illu atalata bittido dun doni de woni haurinde arande ko kollol golleji demal ko leddi Afrika wadande yern horejo fedde hawjinde durobe remobe on wiri batu ngado balde tati ngu duna wadan ko bibbe leddi Niger yaabe kolla kamendo kulle mun ko nyari Zibo Banya Mukhtar Muhammad yottide makko
hawrine salon to dum hawrata dum hodla golle ko demal waddi ko durgol waddi filla ladde ko wadata e seni on jeggitay secrétaire exécutif mo sils kawoni ardi do sils kawoni leede sappo he jeedidi o wari salon on en don o hii ke golle ko wada dum en golle non bodde latide no hani tawe de ballama den o hoji aadi Allah sa Allah jabbi o wadan dum o takkan dum hawrine ministry be ko wadata hitane ya hitane hikka hawrine den de wonani ni wada chat ministre kakkilido durobe remobe o ardike jama'are ko tin takkande jo do filla demal do filla durgul do filla nango liki do filla battitol gineji wonna dum be jehi ton mi mili do sa Allah jabbi gineji yaraadi din Niger no heban hano lambaji gasudi ko watta golle ko Niger woni wada yette
Nanimbi ya hande wane ko haurinde mapita to enda Nairobi Kenya nde haurinde lete janane du do fila wanchi takolo bakaji wane ko wate ko lati chagano ko haurinde watano irimaire watano to enda mpari eledi Amerika manamu wane do ko yawi goleji din chembi dine do fi bakaji heba bipe lete Afrika ndene yade ladeji. Ende no kolati du hunon kune kombia ndo enda hano lady France kampe lady America yade bankia lady duniaru kampe nchigi li du nko hauro ita horepe lady horepe kampaniji yade du wani sukape umatore mbe nimpe horepe pele jinga no bebipe lady. Nani mbia ala bona ndaji do labi du wani komote jete kwete tati ngoni nongata to enda le ya warta du wani Agadez. Dun sabi ko nimbe ko wonno sabano nimbe ko wonno sabano nimbe barol e faware joni nawnande hano mayde noni fedde hawjinde moteje de e polisiji koko yi koji adi e hebande o mosala anise karim no fotti eton sumana amad firtani mid e fulful
hawrinde hono himbe awjoobe moteje ko wodi ko tatta fooji laawol jukkude keddi neddo fumbo fundurdo e laabi ndesaade do fille ko darti denaagu ndere jahaale de hono joomu no wayi tete talkuru hokkundu dum yawada gollal gal enda yerno secrétaire général syndicat mabbe on lawali oudu wiiri
dorna ba
bawo hande neddo mabbe fu wadi gacce no jukketi no wodi derol gom ko ko lawol awjaaki to derol gol jabati he joomu no wodi du ceede ujune fa ujune nay e joomu jukketi yoba kaden du no wodi laabi jukkol i dereji fedde amin de
sinni
be ngadi jaati hawrinde jodo kalen syndicat o enda hakkune mudun e policibe nani ko ali isufa haruna docteur kawji do filako darta police en to enda agadez haali
zabore marke on
min tegeke to haw yibe denal himbe hubere den min gi ko dudal bonon daji der yaha wartaji himbe fu motoje de koyde tati de goni no gadda dum rafi hakkilade e dotanade labi awjaaki duni woni no wada awjo on no tilsino tawde de reji mu fu no kudi de gotol jaccanimo dum sai o fie sawru gacce du han
lawo gol don gol police be hoji kany en fedde awjo motoje koyde tati be endan yalla yaade yeso no wada ko bonon de labi din enda buyto na
nani sen kampani kawji do cioton ndiyam to endan Dakar de region maradi no tokkiti e gattol konte ruji ndiyam nimbe wuro gondo hande subako ko burti warde dambugal kampani o hollude mettorgal berde mune bande minin tawado to enda illu Dakar o haali e wide ko horejo kampani o illu kenga woni ko tamale juude police ji to enda commissariat o tumira kana e nyamde milioji jeddi cede sefa Ketine sigilaji studio kalango kadi totawado der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
nani e njatana to enda arlita no tawande region Agadez dum woni gollal basol jamdi iranium e tewtugol mudum fudda warde joni bi en dubi mun la soji didi e joini to enda arlita region Agadez dum ko sabi bandi mi mamman ada tawado jahangal e ton ye yewtidi e bi leydi Niger goto tawado le nimbe fuddube gollal gal e tuba kobe leydi France wodube andal do majjun o woni biyetedo Alassane Amouman nani ko famini mamman adadom
no wada himbe ko watto leede chapade tati fuddi tewtugol kanyu e gollugol iranium e leedi men Niger do enande departement mo Arlita region mo Agadez alasa amumun goto arandebe gollube do enan gollal iranium on endan o wi wakkati o yeggitay
dalli
de gonga min nati golle basul iranium o illa wakkati tuba ko be ben tawano do der majji minen balebe gollal amin woni aw jaade loreji din adude e sottinde masinaji gollirtedi mi woronje en
muuta latin da fudin
nan ne golle arande onon ni fuddina na
hakika mum ko fari
hakika golle arane den minen puddide min andanu du fu wakkam kutuba ko be garti fudi min adam masinaji din ni miden ciutina nabe to neddo singi ko ngal mu to bantangal de masin on woyi sai be gara e tigga sawru don miden ni sogeji gadama to tigga don sima waddi watti fiyane lamba min jila dake tuba ko be ibe tayko to jandi iranion din heboto wala ko min andani sai ni wakkati warde wakkati miden gi'a ngoppitoji jamdi di ibe itta dum ibe gatta e manaji be tumba der kesuji ledde ko lanel pirogel gom no wara jeddire fu no ada kesuji di no yara faran
yeyi france de chi
dubi fati ni enda hande de en se en kisaka
an ka gama shekarun
deni en limi dubi illa min puddi fa warde wakkati jamdi di wona no waseno itte do der leedi meden wadan handen dubi tawti la soji didi e nay na la soji didi e jeego miden godi mawdo amin gom tuba kuno omo wi e oublien deko todo e makko woni monsieur singeneti den danon dem bartele aw jo lanel gel woni francis der bandira amin balebe wurbe handen min tato min ciemogo on e goddo gom emi andani amma wakkati min gadanno golle taykaaki den bibbe leydi niger jangube mawbe tawabe der gollal gal duuda leede yasin be juudete wobbe no juude gine wobbe no juude leede go ciemogo o tan woni jangudo mawdo bi leydi
jolo ko e gere men niger
de won fuko keddon e le golle de gaddon den ha
alhamdulillah
allah golle den yettore allah ko min gari sey minen sey baso e amin hande min dimi min tanni min tanniti yettore allah min gala fu sa donno
masala ko mi fisi billahi
do wanto kibaruji mede fulfulde tili en jettan Ousmane Amadou Ali Nyali firtambe din e dengal fulfulde joni gongu mamma dantani waddata ko dengal hausan kore yamde joni min ta chapande tati kirten to jamirti du de nyamei ya darle
dilaberi ya hatifa
wanto jona kale mo studio kalam
gam martude kumpa ko waɗi den leydi Niger
ñande fuu jamɗe jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi Niger.